bindo yo fu
me be cadele arfita dengal min esukabe an fu wattu fu min ana halaaji mi yida nande mi holliti don moni ko gorko ka nyande fu dum buri bonde se mi wullido o ribba kan
kaado ya hala suka debbo goto mo torraji ngada fewde e mudun wakkande wonno e dewgal yido halaaji suka debbo goto kanyum seedi dun mo torraji ngonde wade fewde e mudun gon e dewgal nyaloma handen o holliti do boye kaado torra wana kanko tan rewbe hobe kanyum gonde munyude no yido torraji ngori e cuudi mudun en feddino dirtende kanfo wonde leledi medendi holliti wiide leledi malindi imuji ngadidi le temder fu ko yata rewbe le chapande nayom e joyoma ka fesonde watere torra wadama fewde mudun be bi torraji beediki sanne honno basidi ngonde wadir leedi medendi madam kuyate gundo siso
le violence
basi torraji ngate fewde rewbe beediki wattu joni o sabe basiji kubbe jogi de kabode terroriste en rf portal hakkunde himbe dum wadi chaadele le galleji jangoji biide e nawtar golle rewbe bangal kebal
rewbe le kanye bomi torraji di an jottibe sanne hande le sa halidi kanye le wud leedi kanko lamido fedde kafo mo nodirta madam kuyate gundo siso ko o wi hitande fu rewbe le hewbe dido torraji njottoto ton
dans ces endroits là
le en kuje gollide kuminide daranade be himbe limti temere temere hebe torraji hikka fay tawde hewbe lintam wondude andaga sabe faditeede mumben tiagal nadu sabe kululoji
be do rewbe le torraji ko watte fewde mabbe ko sifaji mudan heewi sanne wakati ji wob anton piete wob antonata hakilaji mudde imminte wob antodo tan sugulaji mawde goni e mudun du wad so yoga e pelle gon le leddi ndi wattu jonan gonde waddo ni imadra misala feddene no detta solidarité 223 ndedo feddene faabo hono roobel be torraji ngada fewde muudun en dikko aminata dikko kanyu laami ndedo fedde o haali hono faaba muuyo ko be gonde wadde fewde be do roobele
an autre niveau
hedde amen min darane ke faabaade ko yaata rewbe noga e njoyon meden kittinobe ko ko be hakillaaji min daranobe bangal sariya sawrude fayota do ko be hakillaaji lobbi tiagal don be darnobe kibirta golle walde be rewbe do hokkude be kaalisi ko be gollira wadde faabe keba hen seeda
pelle rewbe le gondi leedi ndi kolliti dana kaaja sariya wol bame leedi ndi nyangowol yimbe le wadobe dido bonandaaji le majjunbe kolliti wi won sariyaaji gondi de bamede wattu joni o tam dido sariyaaji anan gondi wattede honno sariyaaji din gondi wel trade leedi meden dina kanko jara jama sanago andado kabaru sariya wo mo jogi gikke lobbo
capacity repress
jukungoji kollitaama le hakkunde aniyaaji gondi leedi sariyaaji di sariyaaji di bamama tiagal imadraaji ngadaadi wattu joni o kay di jabana ka tafon kolliten don sine don wadi en jangolleji ko watta wonko nyake e majjun do ko fawetti dalaji dimi jogi mi hali hala mudun
pelle rewbe le gondi leedi ndi kolliti dana kaaja o do sariya jabene yalla bonandaji ngatte de fewdo rewbe kanyi bibbe rewbe ala muy